ufike phezu kwengebo siyasima asikwazi ukuthathela konke kodwa namhlanje thina ngayiginqela ngo nginqela ngo kuthembekile eyi
He shall you.
He shall you.
Em shall.